waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Boqol iyo laba iyo toban qof oo kale oo caabuqa COVID-19 qaba ayaa maanta laga xaqiijiyey gobolka New South Wales. Ugu yaraan 46 ka mida dadkaasna waxaa la sheegay inay bulshada ku dhex jireen iyaga oo caabuqa qaba. Ku dhawaad 36 qof ayaa ilaa hadda cisbitaal u jiifa COVID-19-ka awgeed, kuwaas oo 18 ka midihi ku jiraan xaalad gargaar oo degdega. 4 ka mid ahna waxaa ku xidhan qalabka neefsiga caawiya. Isku darka tirada ilaa hadda la xaqiijiyey inay COVID-19 qabaan intii dib u qaraxan dambe bilaabmay ayaa gaadhaya ilaa 680 qof, laakiin premierada New South Wales Gladys Berejiklian ayaan weli qiranin in ay xannibaadahani sii socon doonaan ugu yaraan 3-4 toddobaad oo dambe sida la sheegay.
That depends on how quickly our community responds to those cases.
Taas waxay ku xiran tahay sida bulshadeenu ula dhaqanto kaysaska caabuqa ee weli ku dhex jira bulshada. Runtii waa mid ina wada khusaysa. Talada khubarada caafimaadkuna waxay ku salaysnaan doontaa hadba sidii tiradaasi noqoto, sidaasi ka cadna looma dhigi karo. Marka salayto, waxaa jiray ugu yaraan 34 kays oo bulshada ku dhex jiray muddadii ay caabuqa qabeen oo dhan. Tiradaasina waa ta aynu rabno in aynu ku soo dhaweyno eber, ayay tidhi. Waa isla New South Wales ee dowladda ayaa hadda nooca tallaalka COVID-19 ee AstraZeneca u diyaarisay dhammaan dadka da'doodu ka sarreyso 40 sannadood, kaas oo ay ka heli karaan goobaha waaweyn ee lagu tallaalo shacabweynaha iyo farmashiyaashaba. Dowladda federaaliga ayaa sheegtay inay New South Wales oo COVID-19 ku aad uga qarxay siin doonto shixmad kaalma ah oo ka kooban qalabka kala duwan ee caafimaadka. 1 million oo face maska nooca surgical maskska loo yaqaano iyo 1 million oo kale oo nooca N95-ka ayaa ka mid ah shixmada. Waxaa kale oo ka mid ah 250,000 oo lamaanayaal golofisa ama faragashiga ah, 250,000 oo marada goonka la yiraahdo ee dhakhaatiirta iyo bukaan jiifkuba xidhaan, iyo 250,000 oo okiyaalaha difaaca indhaha ah. Wasiirka caafimaadka Greg Hunt oo arrimaha ka hadlaya ayaa sheegay inay gabagabo marayaan wadahadallo uu ku sheegay inay ku saabsan yihiin kaalmooyin xagga dhaqaalaha iyo caafimaadka maskaxda ah.
Prime Minister and the Premier have been in constant engagement, and I know we.
Ra'iisul wasaaraha iyo premierradu si joogto ah bay u wada shaqeynayeen. Waanan ogahay inaanu shalay annagoo ah koox xidhiidhayaal ah la kulanay ra'iisul wasaaraha si aanu ugala hadalno sidii wax loo habayn lahaa. Habaynahaasna maanta ayaa la soo gaarsiiyey, waxaana la filayaa in waqti dhow lala dhammaystiro, New South Wales ayuu yidhi. Dadka reer Queensland ee New South Wales ku sugan ayay dowladoodu ugu baaqday inay si degdeg ah ugu soo laabtaan Queensland inta aan COVID-19 ka Sydney gobolka New South Wales intiisa kale ku fidin. Premierada Queensland Anastasia Palaszczuk ayaa sheegtay in xiritaanka xuduudooda koonfureed New South Wales ku xiran tahay najiitada ka soo baxda kadib marka la baaro biyaha balaacada ee New South Wales.
Because that Greater Sydney is in lockdown, we are very comfortable with keeping
madama ay magaalooyinka Sydney ku jirto xaalad xannibaad. Waxaan weli u aqoonsanaynaa inay tahay meel COVID-19 ku dilaacay, laakiin farriinta aan reer Queensland u diraya waa haddii aad goobahaas joogto ku soo noqo Queensland. Warkaygu waa cad yahay, xataa haddii aad joogto gobolka hoosaadka New South Wales, ishaanu ku haynaa meelahaas, xaaladuhuna waa isbedeli karaan, ayay tidhi. South Australia ayaa iyaduna kordhinaysa u fiirsashada iyo kala shaandaynta dadkeeda ka soo laabanaya Sydney, iyaga oo ka walwal qaba inay soo xawilaan COVID-19-ka Sydney ka jira. Wixii laga bilaabo caawa saqda dhexe ee caawa oo ah 12 July ayaa jirrabid dheeraad ah lagu samayn doonaa dadka reer South Australia ee ka soo laabanaya Sydney. laba xubnood oo ka mid ah qoyska soo kicitay Sydney kuna soo laabtay Melbourne ayaa laga helay caabuqa COVID-19 saddex ka mid ah qoyska afarta qof ah ayaa 4 July ku yimid diyaarad halka qofka afraadna gaari ku yimid 8 July afarta xubnood ba waxay degan yihiin ba la sheegay deegaanka dowlad hoosaadka City of Hume oo ku taala waqooyiga galbeedka Melbourne madaxa barnaamijka COVID-19 ee Victoria Jerwin Wima ayaa sheegay in labada qof ee caabuqa hore looga helay haddana 12 July waa maanta ee mar kale la baarayo ayaarihanadii caanka ku ahayd ciyaaraha tenniska Yvonne Goolagong Cooley oo ka soo jeeda qowmiyadda Wurundjeri oo ka mid ah dadka waddanka loogu yimi ayaa hambalyo u dirtay Ash Barty oo ku guuleysatay koobkii tartanka tenniska haweenka ee Wimbledon. Ash Barty waa gabadh reer Queensland waxayna noqotay haweeneydii ugu horeysay ee qaada koobka tenniska haweenka Wimbledon 14 sanadood kadib markii ay Yvonne Goolagong Cooley koobkaas qaatay. Ash Barty waxay 6-3 kaga badisay Karolina Pliskova. Yvonne waa tan iyada oo hambalyada diraysa.
It's amazing that you know, she won her first Grand Slam was at the French.
Waa wax wacan inay ku guuleysatay koobkeedii koowaad ee tartankii lagu qabtay Faransiiska. Wuxuuna ahaa koobkeedii koowaad isla sanadkan oo ahaa 1971-kii waxaan ku guuleystay Key Wimbledon. Aad bay u qurux iyo farxad badan tahay marka aad gaadho riyadaada waanan hubaa inay iyada u tahay mid aad u qurux iyo farxad badan ayay tiri. Birrito oo talaada waxaa la saadaalinayaa in saadaasha hawada noqoto sidan soo socota. Perth, roobab yaryar 19°. Adelaide, roobab yaryar oo soo kordhaya 16°. Melbourne, daruuro 15°. Sydney, inta badan qorrax 19°. Brisbane, inta badan qorrax 22°. Iyo Darwin oo ah qorrax 30°. Halkii dollar ee Australian ana maanta waxaa lagu sarifayay 75 senti oo ah dollarka Mareykanka dhigaystayaal warkii maanta oo isniina inta ay ku egyahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.